studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare nay lewru me hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani mi tawa e les maisons de la presse bomoko jettuno no do kabaruji du umar waygalo sakirabo competitivité basiji pinti les sahale di meden di don les cercle tenengule lamu mottobe kollitiw dum wodi sababu du su yimbe kewbe keddile hen di do basiji ngadi hakkunde durobe kanyen e remobe hejabe lamu gombe dum le leedi meden di kuma no ngabe gombe tombe be ngadi noddango wakkati jono feude gouvernement o kanyen ministre ma yalla hon ha nebe to mangal pade en faabe jeyal hon di do basiji kani bubirde wattu joni o e kalan kabaru goddo kasen holli tinde wiide wattu joni o don walde humini faabe be mali funara damal gotel netre damal gotel wakkati jono be ngoddi e famminde yimbe mabbe no kani wadirde honjo golfa pama so bonandaaji di ngadama feude e robe ko woni faana mudum do faabe jeyal hono be pabirto don robe elbe bonandaaji ngatta wakkati fu feude mudo so bami fati dalaji di ngadi le leedi meden di walde ne no dete imrap nde kenyebe kolliti jababuji mabbe wattu jono hono kulleje ko hadi jam e deder wattu le leedi meden di wakkati jono be mbi yogay ti dalaji di faana joyu ko holare wala hakkunde mangal pade en kanye e yimbe le civil en gombe le leedi meden di tagal mudo dube kolliti wir seriaji goddi kasana bame le nokko dum yedda fina tawa le leedi meden di secret di wono sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade tinde wiide basiji pinti leyi wuddu leydi meden di dum won le lamu tenengo le réseau mopti be kolliti wiide waktu jono le dido basiji yimbe le hewbe keddiki le hen basiji di ngadi hakkunde durobe kanyen remobe gombe le wuddu leydi meden di dum wadi sababu dusu yimbe le hewbe wakkati jono njoppi ngenyaaji mo fa kebe famtaade kede Ousmane Niali Boudi
le timmodo yontere yabbene de basi mawdo wadi le commune carreri cercle tenengo basi o wadi hakkunde bibbe gendi ko buri yimbe nogay keddi le basi o e wi bi wuro goto basi o fuddinde jokko maire tatobo kanye bi wuro goto barande ko be mbara dum donsankobe mbare himbe nayon sabe goto o yo donsanke altinere nde walde dental plug holliti wiide tigibe kabarde mbari fulbe hewbe le gendi male mana le cercle tenengu e wi kadjaado walde de ittube wonkeji dille wuro gongoni walde nde holliti wiide le yontere yabbine nde fulbe hewbe mbarama le nukkuje tonde be mallondirama e torrobe wombe le gubal masinangal e wi lamun kobe ton wada watta torraji di sabe neke fulbe hewbe eggude ton yaade nukkuje godde
kanko kuma no mawdo goddo to tenengu to o holliti wiide fa hande dido basi di bubayle o do nokku dum e tawede fo wiibe neldi kamiyoji wakkati jono fa bamto hono fulbeele gombe le nokkule to basi di gatto tagal mudo wadi noddango feewdi e laamu o kanye yimbe le ministre le leedi meedi di ben tinno ngado no ngatta fu jaa wakkati jono yalla hono mangal pat en kan nabirede le o do nokku fa jaa yalla hono iblisaaji gurdudo godduto wakkati jono don kani lelirade kede kanko no dirtede makkan dombi a kanko no kuma ndaw cercle don to tenengu to ko haali do hen do facci tangu Ousmane Niali Boudi
ana ɓuri yimɓe noga ko keddi le basi o le bale ɗiɗɗe barmuɓe ɗum gaɗi fa heewi yimɓe barmuɓe keña woni komin uwoyɓe mi neddi kamion goto yaa le wuuro ceele ngo ɓamode rewɓe sukaɓe waddudeɓe tenengu yogaɓe saabe basi o ana yiɗi dillude toon militaire en segu kañam militaire en motti jeeyi le nokkuje ɗe min jaati toon gonnomi keñe mi haaldi e militaire en ɓe mi wiɓe tinno haybude paade basi o waɗa kase mi yeeyi motti mi haaldi e ministre mi tewti mabɓe faɓe jaa le nokkuje ɗe haybude tawi soɓe jeeyi toon duɓe keddo fa ɓooya paadi basi o waɗa kase hakkunde fulɓe ɓe e bamarankoɓe ɓe
entre les communautés seul et bamara
laamu o waɗi communiqué wakkati jonoɓe kolli metti mabɓe le ɗiɗo golleji sanne ɓe kolli tiwiddu jaleni gonɗi toon ɗi tinno lenna iblisaji muɗum en wakkati jono laamu o holli tiwide heƴaɓe muɗum garan yaade le ɗiɗo nokkule fa pama no bonandaji ɗi gaɗirle ñalawmako o sakiraɓe ɗo mbawi nettiri mijoji moɗo e hallo amen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal hollitinde wiide wattu joni o hono fammi gol yimɓe le gomɓe le walde fa saria o tacci hakkude ɓiɓɓe mali ƴeewe yello hono ko waɗiri ko du hani sifirede le nokku fa ɓiɓɓe mari fu nara damal gotal deltere damal gotal wakkati joni eɓe gondi o hokkidirde juuɗe e woni fam kañe ministrement faɓe ƴeewe yello hono ɓe kani famminirde yimɓele mabɓe balɗe tati fa gaɗa lugugol fa pama du hono bonandaji gattiɗe wakkati fuddo rewɓe ɗi no gorɗi ɓe kollitiwide wakkati joni golɗo fammingol ngol fabata no yimɓele mabɓe kani waɗirde honjogol fa pama no bonandaji ɗi gaɗiri le rewɓele ɓe wakkande tiɗallaji ɗi gonno le leydi meɗen ndi keɗe kanko no dirtoɗo Ousmane Oumarou Sidy Bo kanko no hoorejo nde ɗo walde ko haali dow hen dow facci tango Ousmane Niali Boudi
torraji kewtotoɗi rewɓe ana keewi yogaɓe ana jane yogaɓe ana keeɓa torraji goɗɗi ɗum wadde min gaɗigal kawrital hannde famin daara torraji kewtotoɗi rewɓe yeɗu min mbawi wadde famin balla e rewɓeɓe torraji kewti kamɓe ɗum mbiɗen jiiɗi ɓe kolla koye mabɓe ɓe kaala koɓe gaɗa won yimɓeɓe min ɓami darantoɓe golleji mum ɓe jaani le région ngaji ɗi fuu ɓe gollide yimɓe laamiɓe nokkuje ɗe ɓe e mballanɓe faɓe keɓɓe joddo e rewɓe faɓe kala toraji gaɗadi fewde mabɓe nden hande ɓe yaade ɓe kina jangguine tafon saabu si wiyama jaa lannidira e debbo kañe lannidira e gorko wona gotum ɗum wadde kinaɓe pammine hono ɓe kani gollirde
waldineɓe noddirte imrap nde wattu jonoɓe kolli jababuji mabɓe hono tiɗallaji ɗiɓe konji ley hen ko haaɗi jaaɓe deƴere wartude ley leydi meɗen ndi wakkati jonoɓe gondi e wadde batu mawɗo bomako ɗo oɗo batu fuɗɗi keño ɗum hani timmude janggo imrap holli tiwiri yoga e tiɗallaji ɗi fan joyi wakkati joni hono ko kolal kono ko hoolare wala hakkude enka maggal paɗe gomɓe ley leydi meɗen ndi kañe civil gabɓe caggal muɗum ɓe kolli tiwide sariyaji goɗɗi gasanaɓame ley leydi meɗi ɗu iɗu yadda fina tawa ley leydi ndi le ngal ɗo kawtal yimɓele ɓe iwri ley réseau ngaji ɗi fo leydi meɗen ɗi ɓe gaari hawrtidde e maggal faɓe ƴeyalla hakkillaji heeɗi ɓe kani hokkidirde dow majjum fa ɗiɗo tiɗalaji keɓene dabare keɗe kanko noddirteɗo madame Traoré nene konate o kanko laami walde imrap nde ko haali dow hen dow facci tan mumini sende bou
tiɗalaji pewɗi ɗo kabaru ndenagu le wattu arandere lugaji ɗi hawrinama le gueɗe nayyi wotere nde ana pawi dow tiɗalaji e golleji neɗɗaku e neesu ɗiɗo ɓere nde ana dow wayde ndenagu duminɗo hono no hoolare wawi heɓde doole hakkunde daraniɓe ndenagu leydi ndi e yimɓe leɓɓe fadaraniɓe ndenagu ɓe gollira no wodi heejo 2016 ɓeydude e jonde tiɗalaji ɗi ana hani ɗum hewtude dabareji ndenagu guɓɓoyowo saabe mum miɗo wondi e haalde hannden do faabugol hoolare hakkunde daraniɓe kabaru ndenagu e yimɓe leydi ndi fawarde e wayltagol tabiyaji le mali
maire mawɗo gonɗo ɗo bomako ɗo hollitawen nduɗo suudu mairie keñe ɓe gaɗi batu mabɓe nayoɓo ɗo bomako ɗo le oɗo batu ɓe kottotidiri dow hen hakkillaji noɓe kani moƴƴintinirde luumo mawgo bomako ɗo luumo ngo ɓe noddirta marché rose caggal muɗum ɗo ɓe kolli tiwi ɗo kamioji mawɗi kani darade caggal leydi caggal gellal maggal ɗo bomako ɗo ɗum hani moƴƴine ɗum on to caggal cuuɗɗi to wakkati joni kanko ɗon maire moɓe noddirta Adama Sangare o holli tiwide wajibe tan ƴeyalla hono marché rose hani moƴƴintinirede le nokku meɗe ɗum on luumo mawgo bomako cumunogo le duuɓi ƴaɓɓinoɗɗi sacré fa keɓen famtade keɗe ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi
il est obligatoire il est indispensable
miɗen gollide e baale gonɗe caggal leydi ndi gonɗe bomago fami daaro hono min gatta fa luumo manggo ngo hono moƴƴintirte luumo ngo ana hani moƴƴintine fa gasa fa tawe leydi ɗe fo himmo ne mbawi warde ley maggo fa gaɗa cogguji mabɓe kamioji mawɗi ɗi ne gaɗa bonande ley bomago duuɓi joyi joni gendi bomago ni a darno ɗe dokkirte nokkuji majje caggal gendi ndi fa tawi wowtuji ɗi golle woddi pati ɗi dogga ley bomago won nokkuji cuuɓa faɗi daroyo toon ka joom en nokkuji ɗe jaaɓa e tafon min kaldan e mumɓe fa nokkuji ɗe keɓe joomen kamioji ɗi calaki yaltude ley bomako ɓe mbiɓe kolle nokkuji ɗo ɓe daroyo
ɓe kolliti wide walde mawnde ɓe noddirta systéme sagon toon hono yimɓele golloɓe ley leydi meɗen ndi keña ɓe puɗɗi murtere mabɓe nde ɗo murtere ana hani wadde balɗiɗi wakkati joni systéme holliti wide hono toɓɓe sappo ɗiɗi ɓe kajono laamu o huncan himmeji mabɓe hoore toɓɓe jeɗɗi laamu o ɓami dow hen fo wakkati joni aɗa yadda ɗum wono sariyaji gonɗi le baale mabɓe ɗe ɓe kolliti wide ɗum laamu a daara fa fecca walde mabɓe nde wakkati joni o keɗe ɗum wono kanko noddirte Ahmadou Aminio Guindo kankone secrétaire général nde ɗo walde ko haali dow hen
min e gouvernement min kaldi balɗe tati ma balɗe nayyi jeeti miɗen gondi haala dow ɗireji kam ɗimin leldi ɓe guilla lewru mayndo nduto min gari taykitade gouvernement waɗay ɗum haaji muɗum kulleji kewɗi ɗimin landi fou min keeɓa dalili fou famude e golle gouvernement o caggal wonko min darde mabɓe min keeɓa ɗum min gari min tawi min gana hakkille goto dow muɗum aya min mbi ɗum le grève mo min mbi min gaɗan o wajibi min gaɗan grève o hande inchallah jaaɓi janggo du grève o aya wona hono min noddayɓe min mincintinaɓe min gaɗi fou mais ɓe jaaɓaki faɓe domi joni noga e jeɗɗi lewru welli ndu ɓe noddi amɓe mbi min gara min kala hakkude noga e jeɗɗi lewru e capantati lewru anniya fo ɓe kollay faɓe kolla amin eɓe jiiɗi min kawra dow kulle ɗimin landiɓe nomin jiiri gouvernement ɗi hande no ɓe nangguiri syndicat ni ɓe jiiɗi faɓe keela syndicat ɗi fuya neɗɗo fo hande a wiyama a syndicaliste sa tinnaki le golle ma o tan ma riwama golle ma sato ɓe mbiya joppa golle balɗiɗi balɗe tati ma sato ɓe itte feewi nokku so bamako ɗo gonɗa ɓe naaɓe kidalna kayima nokku joga yalla aɗa yoppa golle syndicat o gouvernement o jaati won mo yiiɗa syndicat ley leydi ndi
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗen ƴewne le réseau ngaji ɗi wakkati joni en puɗɗiran ɗo sigasoɗoɓe kollitiwide ko yata yimɓele temeɗiɗo ɗum non ndemoɓe kañum gondi e wadde toon kawrital muɗum e jeɗɗoɓal to sigaso to ngal ɗo kawrital wakkati joni ɗum yowino honno kabaru ɓiɓɓe jalo worri le leydi meɗen ndi koni fana muɗum wakkati joni faɓe kolkatoon jama o awdiji hono mbawɗi wowde no wattu wondi e wallitirade le nokkule meɗen nde faɓe ƴeyal hono ñame fa haare hani ñiɓirde le mali fo e maggal muɗum so iwrute gardan faɗo kuli koroɗoɓe kollitiwide ko yata litre uji uji naji sapo ijeti nuheba e mangoroje to kuli koroto le majube mbidu wano walde robe ele ngodube wail tinde tonu mangoroje sarangara umdia mejide binu dete jide e kando koki ido kabaru jile majundu ya mafa hande wano walde lady siwisa wano dia faba dbeto robe el faba jayal hono gule jima pedi kani fe wirti faa hope jayawo duyal hono pe kani juki tra ido gule jile se uru te ngaran timinire mfato jene robe mbi kwa yata suka be jokol be teme ido hili faba wakari jono kanyo pami naton hono nyawuji kebe tedi e fijirte le majundu be mbi wano walde ne binu dete karu wande to moti tonde kanyon lani ni odo gole jagal mwono wala fuko wano gule jimu idu faana mwono faba jayal hono pe kani juki tra ido gule jime jayal hono go itin gol pe yungu hane wetete le malifu emangal mwono sekirab min juto asane hedade heju jamendi huli tinde witan o kade ten wakari jono do kabaru jidi kakede hedade fa hande do e sede yo tremede here ana wodi do